Mabibi na mabwana, karibu kwenye basement. Kuna full picture na hii ni kama segment. Na ito Edigen kama ukiweka all kwenye age. Kwa lugo ya aliens manake amazing baby. Nimezaliwa mahali panaposikika mitani, ambapo watu wanaishi wamepoteza imani. Wezi vibaka malaya mpaka panaito gizani. Panaito pachafu la sindu na paita nyumbani. Tumekoma tuna tabia za miamba. Tuna nia tuna haja mpaka kifo. Tumemeza vito vya kiada na ziada, na ndomana tunaweka mpaka likizo siasa. Ukabila na rangi nishazika chini. Dunia ya wazi na ushi mimi nyi mtafika lini? Niko single miaka mingi na pita nyinyi. Demu wangu liniacha nipu mwambia kwamba sina dini. Nataka kuepusha pressure, staki kuchezea pesa. Nawekeza ili dozi double. Jambo moja kichwani niliweka kwamba maskini unatesa, staki tena. So I'm humble, I don't like my bossy, that's a fact. He's sweet, but sometimes it can be such an ass. Mama nasema nendo kwa doctor nina Asperger's. Niko antisocial, I'm like ha ha ha, mama chill. Na wish Krish Belarus, we all have wishes. Nende kilele cha mlima Kilimanjaro, is that the better use of my money? Mama na wish niwe Elon Musk, mama chill. Regular body, not the sexiest. I value evidence more, so I'm an atheist. I'm a gooner, I mean I fucking hate Manchester. And as pause, and of course I'm a round effort. Spendi longo longo, kingine ni kwamba. Spendi wongo wongo, so spendi siyasa. I'm a real storyteller, mulize izo B. Napenda literature, math, art, na history. Napenda simple things, kama rufu ya pesa. Nasikusanya kiangazi, hata mvua kinyesha. Nasikitika, bado sijaeleweka. Maybe the reason is, my simple things are out of your simple field. Binadamu tunapita, pita. Kila pumzi na thamani. Nimesoma kuhusu vita, vita. Domana na hubiri kuhusu amani. Better with the age like a fine wine. Busara za Nyerere, akili ya Einstein. Naishi real, Hispanic, you know. Na wasanii wanaoishi fake ka reality show. Kwenye TV haina nai. Takwambia kwa nini naitwa special. Kwa sababu unaishi kwenye mageti, inaishi ghetto. Inaishi kwenye moyo wa mtaa. Inaishi central, hata disaster. Akifa leo, hii itaishi kesho.
Chains, babes, cash, pain, gangs. Zita pita, minta baki yule yule.
Minta baki yule yule.
Minta baki yule yule.
Minta baki yule.
New friends, new prints, new boo. Shoes, minta badili, minta baki yule yule.
Minta baki yule yule.
Minta baki yule yule.
Minta baki yule yule.
Hini party after party. Jembe china funa tanga za shangwe. Mizuka kamfungwa mekama tamanze. Nini nataka kamaze? Nataka ni badili number bank. Nataka ni badili rubber end. Nataka matairi manne na mini baki yule yule. Ni stretch mikono ni rubber band, rubber band. Hini confidence or arrogance. Nishifunga maisabu nona tabu ku celebrate, celebrate. I hope we all have the same sense. Kwamba mini legend tayali hamzioni elements, elements. Nishachoka kusubiri spati mnuso. Naona unafiki lundo. Mshatukano sana ampati funzo. Niseme mala ngapi jamani, staki tuzo, staki tuzo. Staki kwa juu alafu mefua chini. Mnitumie nipotee kama ndakuwa jini. Toka na vitambi vyenu, mabosi mtakuwa nyinyi. Hata msipo nijua mitai, tanijua mimi. Na mlio nifunga haki, nionyesheni picha nyi mmejenga nyumba ngapi. Limwahidi mama nitafuta liyo msibu. Na hata kama ntashindwa nitakufa nkijaribu.